kibanza wari kuye kwirugira bakira inama kuba kwise numugisha oya wipanika uyu munsi biranga gusa ejo bizahinduka nibeshe nabonye biyemera bikarangira bari mu kaga uzabaze neza niwagera kure buryo udafite icyo utanga aye nuzo ndaburiza nzakwama nkunda amahoro si nkunda gusikana na nzakureka aye nuzo ndaburiza nzakwama komeza wigire nacyo wana wisiza waravuze ko nazabona amafaranga wabikuye ko wirirwa uratuburanga ibyo nubusa umubiri urashira ukagenda kuba kwisi numugisha oya wipanika uyu munsi biranga gusa ejo bizahinduka nibeshi nabonye biyemera bikarangira bari mu kaga uzabaze neza niwagera kure buryo udafite icyo utanga aye